olo e whaafafonga i le SBS Samoan sa ili nisi mautala i le sbs.com.au/samoan.
O le aso lua se fuluma le lua, le aso lua se fuluma le lima o me, o le tausanga nei. Na whaasara lau ina ai le ata video o le teimi na sa isa iai e leo leo i Minneapolis se tamauli e suafa ia George Floyd. O se vaenga na sili o na whaanoa noa ma mafua ai le toa tama ionisi. O le totoo o le tuli o se leo leo papalangi i le ua o George Floyd se itulou. Mo se teimi umi e ova i le valu minute. Ai o ai o imai o ia ua le mawhai o na manawa. O le tangi lea, I can't breathe, na avea mawhi au o le tele o te te e i le lalolangi, a ngai i le sā waina o ta mauli e leo leo i Amerika, ma le te te e i whainga whaailonga lanu i le lalolangi. Na au fia e ma le mau i le to o tele o tangata mua mua i au se talie nei, e maliliu i le teimi o sa aisaia i whale pui pui po i lalo waainga leo leo i le atunuu. Ai ona toe sauninga i le malu malu le Fountain of Praise Church Houston, na toa tele na awa yatu iai e whaamawae i a George Floyd. Na awa yatu iai manisi e la wiloa i e lengata i tāleni i ata tifanga e pei o leli o Jamie Foxx o le siamupini i le middleweight i a maisi i vaenga o le tā alonga o fūsuanga po o whaipelenga leli o Floyd Mayweather le whapea na i ata tōngia uma le tau o toe sauninga o George Floyd. E lengata i lea o se tasi o whaife au la wiloa i le fina wina o le mautete e i whainga whaailonga lanu i Amerika, Reverend L. Sharpton, na awa i atu fo i iai, ma a inga o nisi o tangata uli na maliliu i lima o leoleo i Amerika, ma a matai le Black Lives Matter movement. Na sa unoa Reverend L. Sharpton.
All of these families came to stand with this family, because they know better than anyone else the pain they will suffer from the loss that they have gone through. The mother of Trayvon Martin, will you stand? The mother of Eric Garner, will you stand? The sister of Botham John, will you stand? The family of Pamela Turner right here in Houston, will you stand? The father of Michael Brown from Ferguson, Missouri, will you stand? The father of Ahmed Aubrey, will you stand?
E ui le i awa i atu le suita uvao le Democrats i whainga palota mō le tofi peresetene o lomanei, Joe Biden, a e nāsiasi o ia i le ainga o George Floyd i le vaia sona tenei. Ma na whaalia i a lana whaau o whaamaisenga i le teimi o le sauninga i lunga o le AVL.
Why in this nation do too many black Americans wake up knowing that they could lose their life in the course of just living their life? Why does justice not roll like a river or righteousness like a mighty stream? Why? Well, ladies and gentlemen, we can't turn away. We must not turn away. We cannot leave this moment thinking we can once again turn away from racism that stings at our very soul.
Les we don't vow the Democrats if I ngā pālota mō le tofi peresetene o Amerika o lomanei, Joe Biden. Na sāu noa le pulenu o Houston, ma ia tā ua o le aso ivo uni i tausanga ta itasi, o le a whaaingoina o le George Floyd Day i Houston.
But we honor him today because when he took his last breath, the rest of us will now be able to breathe. So therefore I, Sylvester Turner, mayor of the city of Houston, hereby proudly proclaim June 9th, 2020, as George Perry Day in the city of Houston. To God be the glory for the good he has done.
Nasao noa fo'i le suyu Texas i le Congress, o se suyu le Democrats, Reverend L. Green, ua tatau i le atunu o America, o na ngā lulue, mō le whaavaina o se whaaleleinga tūmau i le vāo o na tangata.
This country has not reconciled its differences with us. We survived slavery, but we didn't reconcile. We survived segregation, but we didn't reconcile. We're suffering invidious discrimination because we didn't reconcile. It's time for a Department of Reconciliation in the highest land, the highest office. It's time to have someone who's going to make it his or her business to seek reconciliation for black people in the United States of America every day of his life. That's what it is, it's all about. It's time for us to reconcile. We need a Department of Reconciliation.
Le suyo le Democrats I le Congress, Reverend L. Green. O le leo leo papalangi lea na pu elona ata o toto olo na tuli I le ua o George Floyd I na ua uma o na loka o na lima I handcuffs. O lona ingoa o Derek Chauvin fasa fulmala fata usanga le matua. Afa amao ni a uma o na molianga e au fia I le molianga o le fasioti tangata second degree. E ono olo na whaasalanga I le whaasa fulu tausanga I le whale pui pui. O isi leo leo na a Waima Chauvin I le teimi na saisai ai George Floyd ua molia I le aiding and abetting o le fasioti tangata ma ua whaateetea uma I latou mai a latou ngā luenga leo leo I Minneapolis. I le whaai unga o le sauninga na saunua Reverend L. Sharpton.
George, you fought a good fight. You kept the faith. You finish your course. Go on and get your rest now. Go on and see mama now. We gonna fight on. We gonna fight on. We gonna fight on. We gonna fight on.
Ole reporti na famapopoina Esam Al Ghalib mole SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.